Ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifuna izulu ikhaya lami noma inkathazo isendleleni ophumelela ngoJesu usecelene eduze nami ebebanja uhamba wami uzongisiza nasekufeni angingenise ekhaya lami noma ngiqoka amanikiniki ikhona ingubo emhlophe qhwa icolekile ngizoyemata sangiqhedile Ibangani nosisi lezinkathazo ngihlebusu ngidelwa nje ngolunga wonke nganginganima ekhaya lami elihlehle
Amen. Hallelujah.